madaxweyne Joe Biden ayaa khamiistii waqtigii kula qaatay mutadawiciinta dimuqraadiga guri ku yaala magaalada Signal ee gobolka Michigan, oo ah magaalo ay ku badan yihiin dadka Mareykanka ah ee madow iyo dadka Latinog ah. Waa qayb ka mid ah olole soconaya muddo bil ah oo uu ku xoojinayo rajigiisa dib u doorashada.
Madaxweynihii ka horreeyey oo ku guuldareystay waajibaadkiisii aasaasiga ahaa ee madaxweyne kasta ka saarnaa dadka Mareykanka, xitaa wuxuu ku fashilmay inuu daryeelo keliya in la daryeelo.
Dhinaca doorashooyinka gobolka Michigan oo ah gobol muhiim ah, Biden-na waxa uu eegayaa inuu xoojiyo taageerada codbixiyeyaasha madowga ah ee muhiimka u ah guushiisa, iyadoo dadka deegaanadaasi ay ka cabanayaan shaqo la'aan iyo duruufo adag, sida uu sheegayo Jeffrey Pools oo ka mid ah dadka deegaan.
Tobankii
labaatankii sano ee lasoo dhaafay, isla dhibaatadan ayaa halkan jirtay. Waa shaqo la'aan waxa halkan yaala, dhibaatooyin isku mid ah ayaa soo noqnooda.
Gobolkan ayaa u muuqda mid ay adag tahay in la helo taageerada iyo kalsoonida codbixiyeyaasha, maadaama oo in ka badan 100,000 oo codbixiyaal dimuqraadi ah ay tartankii isreebreebka doorteen in aanay u codeynin halkii ay si taageeri lahaayeen musharaxa dimuqraadiga ahna madaxweynaha, iyaga oo ku dhaliilaya taageeradiisa joogtada ah ee Israa'iil ee dagaalka ka dhanka ah Xamaas, sida uu sheegay Xasan Cabdisalaam oo ah bare jaamacadeed oo degan magaalada Minneapolis, kana mid ah hogaamiyeyaasha ololaha looga soo horjeedo madaxweyne Biden.
He has not declared exactly what abandoned Biden has demanded on October 27th when it said a ceasefire deadline day on October 31st.
Sidaba uma shaacin waxaanu ka dalbanay 27-kii October, kuwaasi oo ahaa inuu qabto taariikhda kama dambaysta ee xabad joojinta 23-ka October, inuu ku baaqo xabad joojin joogta. Waxaan wacad ku marnay inaanan marnaba taageeri doonin kadib markii uu kasoo gudbay muddadaasi. Mowqifkaas ayaanu taagannahay.
Codbixiyeyaasha ayaa sidoo kale ka walaacsan da'da madaxweyne Biden. Khubarada qaar ayaa ku buurinaya in uu booska u baneeyo qof dhalinyaro ah, sida uu faahfaahinayo Dan Berry oo ah saxafi ka faalooda arrimaha siyaasadda.
Waxaa loo baahan yahay qof dhexdhexaada, kaasi oo la hubo inuu yahay ololeye wanaagsan, isla markaasna ah awood cusub oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga. Waxaanu ku talin lahaa in la helo qof dumar ah oo aan lahayn dhaliilihii loo jeediyey Hillary Clinton. Gobolkani waxa uu ka mid yahay gobollada aan lagu kala taageerada badnayn, taasoo ka dhigaysa gobol muhiima.
Madaxweyne Joe Biden oo 83 jir ah ayaa lagu wadaa in uu la tartamo madaxweynihii hore Donald Trump oo 87 jir noqonaya maalinta doorashada, wuxuuna wajahayaa dhibaatooyin badan oo dhanka sharciga ah. Laakiin Trump ayaa olole xooggan ku jira isagoo oo dhaliilo badan u jeediyey madaxweyne Biden.
Waxaan haysanaa madaxweynihii ugu xumaa ee soo mara dalkeena, magaciisa waxaa la yidhahdaa Joe Biden, oo mararka qaar loogu yeero Joe Biden kii laalaabka badnaa. Waa in laga adkaadaa.
Codbixinta ayaa muujinaysa in inta badan dadka Mareykanka ah oo ay ka mid yihiin dadka degan Michigan inaanay la dhacsanayn doorashadan ama tartankan ay ku soo laabanayaan Biden iyo Trump.